okusiibula kuka esomewa etya entuufu
lama alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah edduwa y'okusiibula kuka entuufu egamba nti zahaba dhama'u zahaba au dhama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أكتون كتواصل معك أكتما أنت اللهم لك الصمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت تكريم النصوص تكريم بجريس فبرم بك يتقام أنت يتبت مذوق سيمرك تقام أنت ذهب الظماء وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ayi duwetu
ona abuza nti Sheikh D kulintandika okusala na abudde mu nsonga zange alabika akibuziza mukyala
osala D ng'ovudde mu nsonga singa omusaayi gukutukawo omusaayi bwe gukutukawo okakatwako okusaala mukyala alina embeera ssatu oba bbiri alina embeera esooka eyaddamu abeera n'eyokuba giyita al qursu abeera n'eyokusatu bagiyita sailan oba omusaayi gubaawo naye nga gwaruzi kuruso yeeraga okutukula kw'omukyala kimukyala bw'atukula avaamu ebintu bikwafu naye nga si musaayi ebyo ebisembayo ebiraga nnabaana atukudde oba omusaayi guno kukutukawo ne guvaawo gukutukawo kitegeeza nti anaabe asooka atandika okusaala tasaala nga tannaba kunaaba omukyala bw'ava mu hezu tetuwaawo nnaku aa okugjako ng'akyalabawo omusaayi bwe gubaawo tasaala bwe guggwaawo atandika okusaala
tulina mwanyinaffe taata waffe yamuzaala mumukyala omu omukyala oyo pasita omwana oyo yalokoka ne nyina mu bulokole n'omwana n'alokoka naye taata we si musiraamu yafadda yafuna omusajja mulokole tukkirizibwa okugenda ku mbaga yeffe abasiraamu
tetugenda ku mbaga ye kujulira bwonone tetugenda ku mbaga ye wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan tuyambagana ku bulungi nakutya allah okwo tekuba kutya allah ekyokubiri alina ezambe ddene nti yali tadda buli tazzi nekyo tetugenda ku mbaga ye
naam singa omuwala bamulabira omusajja amutwala naye omuwala n'abigaana n'agaano afuna omusango
omuwala singa bamuleetera omusajja n'atamusiima wa ddembe era obusiraamu tebutukkiriza mumukaka tumuleke bwe banaaleeta gwasiimye agenda afumbirwa n'oyo gwatasiimye tetumumuwa lwa mpaka olwa hadisi y'omubaka muhammadin sala sallam omuwala yajja eri nnabbi namuga ti ya rasulallah inna abi taata wange yanfumbizza
Uweni kaso jeyeji ya badalina. Ni ya Rasulallah, nzistaji jeji. Sasi inye. Ompa kolachi. Nabinamu kati oyinechi muku bintu bimeka. Bibiri. Ukuvayo mbufumbo jagdavye. Kume wawa kawe. Obo kukiri zechi. Okulaba kwa chauko ya zechi. Mwala nagamu mbaka kansakale kansigaleyo. Olo gurumi zechi roze chachikange. Na eki nonchikoze. Ndagaba zadde. Titebaina buhinza bukakamwa na kufumbirwa. Musajja gwata jizechi. Gwata sini.
Nishino ila chigendi lako. Ate singo mwala aleto musajja. Abazadde ne bamugana. Chuchila mula chitia.
Na chuchi sabo kwa kume chitufu. Mwala na aleto musajja. Netiso kwa kubuza. Ya mjewa. Basi nkanye batya boogereganye batuuka kunzikiriza hafo mukazi omuwala ono mukumuwala yafumbirwako dda asajja bamwendako dda atuuse atya kunzikiriziganya n'omusajja naye bwe tusimuliramu ng'omuwala asiimye abazadde baganye tubuuza bazadde nsonga ki Baba ine nsonga nene uinzo kula wago msajja nga baba tatabo ama kago baga la bibibanga chi dene bama nye ntegera ya aba antuako kitewa sana kufumbirwa ni wakati ya msajja oyo simonu uji kufumbirwa bakuwe nsonga baba nye nsonga sinyevu tukiza oko kufumbirwa msajja oba kumukua mtuwa aba kutuare Mbakuwe nsonga nga nyevu msajja mleke Otunulile chitauru hacha mugani
Sheikira mula chitia Okukubira omuntu engalo Nga akoze kirungi
Obusilamu tebukuba engalo Obusilamu ekirungi Buleta takibira Nete buku ba mchi. Uluwa bayo gede chirunji. Uluwa koze chirunji ya chinyi za obu silamu. Tuleta takibira. Nete tukuba mungaro. Kuba mungaro sikuwa fe. Takibira ye ya fe.
Mumbuga. Kuchalo walumbe tanda. Mumbuga yabasamize waliyo masjidi kiramula kitya okujisaliramu
kuchalo walumbe tanda kukuli masjidi eri mumbuga yabano chuchigwa chabwe oba
munda muchigwa
bwebera munda muchigwa chabwe tetujisaliramu Nebe baba agula koporoti kutaka liyaba walumbe kucharuka chita walumbe Nebe agula koporoti yaba nebe zimbo mzikiti guwaba Tepavunama Nebe guwa guwa ingizi guwa Mchigwa chabu Tetugusagi lamu
Agamanti She nkole nkole se nkola chi Oba nkole ntia okukozesa okulaba okuspacinga abaana kuba buli mwaka nzala nina ate omwami nfuna ntono bwatu bagambi
akozesa nkola ki eyokubeera nga abaana abawula yawulamu Bukiba kisoboka okutuula ne bbaawe batuule wamu bakkiriziganye bukibeera ng'azaalira kumu ng'obulabe bujja gyali ayisibwa bubi mu kuzaala ate aba yakateeramu n'afuna olubuto oluki olulala Allah tugambe fasalu bihi khabira tugende tubuuza abakenkufu abayina ku irimu eyo kibamanyiiko batuwe kye tuyinza okukozesa ebbanga likimala nga tekijja kukosa bulamu bwa mukyalo ono. Kitegerekana bw'aba asobola okukwatagana n'ebbaawe ng'ebiseera mwatera okufunira embuto abimanyi byeba basonyiwagana, asobola okuwa ku baana bano ga bwekiba si ekyo nga mukyala ayisibwa bubi bwazaala obulabe budda gyali fasalu bihi khabira, abuuza abakenkufu ku nsonga eyo bamuwe kyayinza okukozesa ekitajja kukosa bulamu bwe. Ye tamala gamira makerenda ajja kufuna endwadde zatajja kukola ki kusobola, wabula bw'anaagenda mu basawo bennyini bajja mmuwa ki ekyokukola aleme kufuna buzibu budde gyali ate afune omusange wa Allah.
Omuntu amaze n'omukyala ebbanga akirizibwa okusibwa nnika?
Omusajja abadde n'omukyala ebbanga bafu tusobola bawoowa tusobola okubawoowa olwa aya bbiri zombi ziri mu ssuula bagiyita Nur. Esooka Allah yagamba nti azzaani la yankihu illa zaaniyatan, omwenzi tawoowa wabula awoowa mwenzi munne. Katonda yebabadde amuwoowe, Allah yagamba bw'aba abuze mwenzi munne gw'anaawoowa au mushrik agenda awo omukufaaro abeere n'oyo, olaba Allah yamukkiriza. Aya eyokubiri era nayo mu surati Nuru maaso eno Allah jati alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati, omuvundu abeera na muvundu munne tumumuwe. Kubanga Allah agandi wahurima dhalika ala almuminin, atyanera amuwasa omukazi omusajja omukkiriza bamugana okuwasa omukazi ogwebenzeeko kati alkhabithatu lilkhabithina, omukyalo omuvundu abeere ne muvundu munne babawoowe bawangalira awo. Barakallahu
agamba sheikh bagamba buli ekiva mu bifo ebibiri kimalako wuzu, fe abakyala obutonde bwaffe tubeera tuvaamu amazzi kiramulwa kitya?
Omukyala mu butonde lwavaamu amazzi aina albawl aina almadiyu aina alwadiyu aina mafrazat alfarj, amazzi ago begaba omukyala gamuvuddemu akole stinjai addemu afune ewuzu, babanga amazzi agugabundika bubanga bulwadde bufuuse bulwadde yeesiba aganaalegama mu ngoye ezo ze yeesibye tavunaana, newobeera nga mbeera ya mubiri gwe gufulumya amazzi ago bwe gamuvaamu akole stinjai ajemu afune ewuzu endala asoka asaale.
Yogedde ebigambo bina amazzi gonna naye tebagategedde negatinja tebagategedde seeka
bakuwandikire
kubanga bina yogedde bya
luwalamugenda nam nze ewange buli omu yeegabira yekka emmere era asena gy'ayagala, nze roosi gyenkoze ngigattewo ntya.
buli omu yeegabira emmere gyayagala kyabuuza nti omukozi nga tabuli n'amala n'akola loosi etya buli omu ajja ne yeegabira emmere kati loosi yakwasa suwaani loosi ejjiddewa kubanga Allah yatukkiriza ni mukkiriziwa okulya buli omu yekka kizambi newe muliira awamu kyekisinga obuki obulungi nayagani wala junaha alaikum an taakulu jamian au ashtata temulina musango omwa musanze okuliira awamu mwenna oba buli omu okulya yekka temuba na musango kekati loosi jyangamba gyekitegeera yaba alina okutunyonnyolamu tugifune
Sheikh mateeka ki agafuga omukazi okukola
omukazi bw'aba akola tebamugaana naye amateeka ge gamufuga kisooka nga tegajja mumusuuza buvunaanyizibwa bwe obwo Allah bwe yamukwasa olw'okulabirira omusajja olw'okulabirira abaana b'omusajja obw'okulabirira amaka g'omusajja ekyokubiri bw'aba akola tebamugaana ebbanga lyamala ng'ekifo kyakoleramu kisaanira omukyala okukoleramu ekibare kisaanira ekyokusatu omukyala tafuna busanga bw'abanga akola ng'emirimu gy'akola si gyamumutambuza kijja kisajja kuwalampaloole mukyala musa nga atema nyama mukyala musa nga atema mputa ateka okubanga emirimu gyagenda okukola gikwatagana n'obubumbwa bwe ng'omukyala ekisebayo tyomukyala bw'aba akola Allah gani fala takhdana bilqawli fayatamau lladhi fi qalbihi marad jokubanga akola tatekeddwa kkerebera mirimu gye tatekeddwa kwemoola mirimu gye Allah kyagani fala takhdana bilqawli suratu lahzab tagonzagonze eddoboozi tadda mukkerebera fayatmau lladhi fi qalbihi marad ne bafuna okululunkana abalina mumitima gyabwe obulwadde kati walabanga amateeka anaasobola okugakwata mulimu gwakola gwa kikyala gumusaanira tafuna
onagamba sheehe tugambire ku basajja basuse obukopi ate nga balina obusobozi naye okuliisa akawunga ya tuya nekuyidi sheehe okumufumbirwa musango
omusajja yennyini ateekwa okuba omwegendereza nti omukazi towasa ndogoyi yakufuga nga bwogeye bwoyagala omukyalo ono gwotekeddwa omuliisa ekinamusanyusa ebbanga ly'omala nga obusobozi obwo ogiragi obulina bw'oba tobulina oteekwa kutuula naye nemuteesaganya tuli eki ekyo nno tekikoma ku mukyala yekka n'abaana baffe abo mutabani wange ng'oyo alina emmere gy'ayagala mutabani wange ono alina emmere gy'ayagala bw'okulowooza nti ojja ggula enkota y'ettooke ogiteke mu nsonda ayinza okuba oyo kijagira ki kijayagala ayinza okuba oli ayagala kawunga gate gwosomba amatooke buli nnaku ayinza okuba ono ayagala omuceere obusami kyava tuga nti tubatuuza abaana tubabuuza tulye eki amadi naga nti ataata tulye omuceere iburahimu naga nti ata tulye ettooke gunaga nti ata amata tulye akawunga obusamu gatunuulirako omuto kubo otwale ekirowoozo kye newankubadde abasinga sikye bagireki omusikadde gyoli amanye nange bwembaako kyenkye emagezi gempadde bagiraki yereka kulowooleza mu mmere emu isilaamu n'ogula entebe ya ensawo ya mukene n'ogiteeka mu nsonda n'ogula akawunga ka mwogo n'okateeka awo eyo si mmere mulye ate oluusi n'okola ensobi gwe ogenda okuva gy'ovudde ng'ozzeki okkuse oba tokoze buli toba mwenkanya allah yagamba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nnisa sajja be bayimirizaawo bakyala baabwe katuula naye likakusomba busombi kawunga bumuteerawo oba tokoze bulungi walahunna mithilu llazi alayhinna bilmacrufi omukyala muyise bulungi nga naye bwoyagala akuyise ki akuyise bulungi nabo bayina omugabo gw'okuyisibwa obulungi ogw'okwebuuzibwako so tosalawo obusazi nga ggwe kyobula nti obusiraamu obulungi bw'oleeta ettooke gulayo kkiro z'obuwunga ozireete waba allah kaliziki akakuwadde gulayo kkiro z'omuceere oziteeke mu nnyumba olwokuba ggwe oyagala nnyo ettooke ekyeggulo bajja kufumba ettooke beekyemisana bali eki bali omuceere gwabwe beekyemisana bali akawunga kaabwe babeere nga bawangaala naawe mu bulungi barakallahu
nazaalibwa n'obulwadde bwa siriimu ntuuse okufumbirwa ate nga nnina obulwadde nsooke ku blood test kole ntya
wazaalibwa n'obulwadde oyagala okufumbirwa emyaka gituuse obwedde gwe okimanyi nti olina ki omusajja yenna akuwogereza mugambe ti ndi mulwadde oba akuwasa akuwase oba takuwasa alekere bw'anaaba tamatidde ajja kugamba tugende ku ki ku musaayi mwekebeze era akusange ng'oli muki oba teekawo tinjagala omusajja ow'okufumbirwa naye nga mulwadde kuba nange ndi muki lwe mujja okutambula naye togeza kufumbirwa kweka musajja ng'oli mulwadde nga ye si mulwadde ojja kuvunaanwa okutta ojja kuvunaanwa mu maaso ga allah ntyo se kubanga okikoze ogira ki okigenderedde bona omugamba nti ndi mulwadde n'alemerako ekyo kike tugende mu musaayi akakase nti obadde togira ki tomulimba nereka kumukweka ewa allah ojja kuvunaanwa omusango ogw'okuttanga ti allah gadi wala takutulu anfusakum temwettanga mwekka
eswala zikuyiseeko ogeza swalaati magaribi neishai nsooka swalaaki
ekisookasooka kubuuza zikuyiseeko ng'okola ki wali obuzibu bwokka waliwo ebintu ebituyisisaako eswala ate allah n'azituwanga si tezituyiseeko masala oli mutambuze ngenda kuli nnyanvu wano nzireyo mu kibuga magaribi eyinza okusanga muki neishaayi kusange mu kkubo okkiriziba ozisaala okola ekimu ku bibiri toyinza okulaba nga woonootuukira ewammwe gy'osula okuvaana emasinti ng'obulamu bukooye okusaala magaribi osaala eisha zikaluba obusiraamu nebukukkiriza n'osalira mu motoka ooli nosaala magarabiyo nosaala aisha iyeraka ammeka oba n'ogamba nja zisaalira eka tovuna ekimu ku bibiri kyoba okoze naye gwe zikuyiseeko ng'okola ki bwe zaakuyiseeko lwa bulwadde bwakulumye mu biseera ebyo ekyo kirala oba zaakuyiseeko weebase otyo ntukuyisa wagenze newebaka wakawungezi magaribi negenda nga toli ku nsi eshaayi nayo neyingira kichikila wozu kukidja wojilachi wosalila yosoka salacho soke soka mama isha ite kule mbelachi magaribi yosoka magaribi yorufanyi mano sala isha i Allah wala
agamba mchala alimu MP akizibu kusoma Qur'ani
omukyala ali muhayibu akkirizibwa okusoma Qur'ani oba ali mu nifaasi akkirizibwa okusoma Qur'ani oba omuntu alina janaaba bonna abo bagatti ekyakwangu ekyokwanukula ekyangu tiye gw'otamwa kitamwe naye tekigaanibwa tolina hadisi gyojja kusanga eggaana aya 8 abantu gye tukwata ffenna إيري سورة الواقعة سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون آية من مرة تبذيري في كتاب مكنون كتاب مكنون لوح المحفوظ رمبك واتين ينولا سيانا جولنا لا يمسه كرياتوك كلوح المحفوظ إلا المطهرون سيقا قامت إلا المتطهرون شان بدك لها مطهرون هم الملائكة كتيوم السلام والبواسم القرآن يتهم فنان تجريكنا كفونا ببشارة وففففنا بزيبو بينجي ngabali muhaidu yeba kata semina aya yeba kanga agendo ukweba kaa adhikali azitaa kama ne yeba kila ne shaitwani buwatio ukumarena kumusangu munana buwati mwakwana minga techi ako zenso tukirizibwa ukusoma tofu nana tutegirikana ilombaka Muhammad sasalama igama mchala we Aisha nazewa na mgati Aisha na ulinibi masahafi mpakulana yangi من عشان قلت يا رسول الله إني حائض إني محائض نعم قلت ناوليني بمصحفي فليس حيضتك في يدك فكر أنا يعني قلت هذه تري من غرزه تقولي كنا نلتشو بوابوري أسر ذوق سما تمفنا واتينا بجلزي بمقانا bwaba aganye okusoma n'atiharamisa tavunaana ekibiyo yeggwe kugaana okusoma n'atukana okugamba abantu abalala ti omuntu okusoma Qur'ani ngaali muhaidu haramu olwaba alamudde ale kyatainaako muki bujulizi wallahu alam
okusala akiika endigeemu emala ku mulenzi oba zina kubeera biri
ekikolo kwa akiika mbuzi biri kumulenzi oba endiga biri kumulenzi embuzi emu kumuwala oba endiga emu kumuki kumuwala bwe tolina Allah takuvunaana kyotolina la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha aya ziri bibi ezo abantu zitutabula la yukallifu Allahu nafsan illa wusaaha uroji somo lijaleta naye kwata ku kino la yukallifu Allahu nafsan Allah talagira muntu kuwayo illa ma ataha kujja kawa ichi ya muwa taida kugamba kuwayo ichi atajizeki kinoleki wawosa ze mbuzi emu okoze nsobi fune mbuzi bio salida umana omulenzi obendi gabbiri songa tetugattabaana kunte tutegerekana omusilamu bwasalira abaana ente mpaka yamugandi buli omu amusalire ente emwemu so tetugatta musanvu kunte omusilamu ajja wali omubaka nga asiramuse namugati ya rasulallah nze nsiramuse naye nina abaana bange mbakoze ntya sibasalira nga akiika njagala basalira ki namugana ye namugana tigenda bulimwana omulezi omusalile mbuzi mmeka omwana omuwala omusalile mbuzi emu namugati ya rasulallah nze ndi musajja alunde ngamia nina ngamia sirinaki namugati bulimwana musalile ngamia neche titugata nte kumuwa kubana nte elimu uduhia teri kwa hakika nte tujigatila kwa uduhia nte tujigatila kwa hakika tikagirigana era kiba kirungi nnyo omusiraamu omusajja gwobo osalira abaana bo omwana abalwa ku musajja tabalwa ku mukazi omukazi kitereso tegeregana naye omwana abalirwa ku ludda lwaki lwa musajja yennyini ye omukyala bw'aba alabanga abaana be omwami tabasalidde akiika lusi tagiraki talina nga teri omukyala ayinawo embuzire agisaddaakira omwami omwami asalire abaana be so si mukyala basalira kubanga si nnyini bo tegeregana omukyala bateresa muterese nannyini baana abamuki musajja wallahu
agamba nti sheikh enzikirizibwa okwekolera akiika singa abazadde bange tebaginkolera
akiika osala yakiggwe kubanga akiika ku muzadde yeebaza allah muwaki kati gwe weebazaki muzadde evunaano ku muzadde ye shukuru y'omwana tegeregana buli kintu kirina enneebaza yaakyo olaba ofunye sente shukuru y'okufuna sente kuwaako zaka shukuru y'okufuna sente kusaddaakako weebaziza allah ozimbye ennyumba allah akuwadde n'ozimba shukuru y'okuzimba ennyumba si kuyita bantu babeere mu nnyumba ye basome kurani aa shukuru y'ennyumba kufunayo mutema gwa nsimbi n'olaba masikini n'ogumwa n'agenda gwerira niwebaza allah okukuwa tutegeregana shukuru y'omwana kuwaayo mbuzi n'oyiwa omusaayi webaza allah okukuwa omwana n'ebirala bwebityo ebifaanana nolwekyo gwe weebazaki taatawo yaayina okwebaza allah okumuwa omwana kati obeera nga allah gwakwazise ku ssente ng'omwana zikwate oziwe kitaawo agule embuzi abasalire tegeregana omutaasa ebbanja lyalina omutaasa ebbanja kwati omutemo gwa ssimbi obukadde bubiri busatu ogambe taatawo tumee taata abaana basalire akiika bajja kukubanja ewaani ewa allah agende agule embuzi asalire abaana be mwenna abasalire wallahu
seeka pikipiki za looni zikirizibwa mu busiraamu teba riba
epiki ya looni ekirizibwa mu busiraamu teba riba eba riba kubanga epiki egula obukadde obusatu egula obukadde obutaano olwaleero n'okisasula obukadde kkumi tutegeregana nejja mu sharuti nti bwoba osasula olwaleero sasula butaano n'akuwa obwannannyini ng'eppiki emaze ekkaddiwa ebayiyo ng'ekyali mpya kubanga kaadi agisigaza kaadi gyasigaza eriko mannyago kati oguze eki tutegeregana agenda okukuwa kaadi ku bukadde omunaana ekkumi bw'omuwadde nga ne bw'osalawo ogitunda tekyasobola gitunda bukadde buna kati oguze eki nam nolwekyo eyo riba sigirungi kujemtanyiza
banaye temwongera bibuuzo inshaallah omukyala bamuwasa mirundi memeka omukyala omukyala bwe bamu
bwabeera musiraamu
agamba omukyala bwabeera musiraamu n'awasa omusajja atali musiraamu kiba kitya n'addamu n'awasa omusajja omusiraamu ate soomu kati kiba kitya
omukyala atawasa omukyala tawasa omukyala tawasa maama kana mukyala bawasa muwase kyovula ba Allah gani bima faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'din wa bima anfaqu lwekyo Allah kyasukkulumye kuba abasajja ku bakyala n'okubeera nga abasajja be bawaayo amahale okukuwasa kigwa omutwale wa kitaawo ajja wa kitaawo ne bamukuwa n'akuwa amahale nekyawadde kitaawo yawaayo lwekyo omusajja omukyala tawasa mukazi oyinza okulogera kyokuwasa ti kubanga omuwasiriza mu nyumba ye okwo tekuba kuwasa lwekyo omukyala tawasa musajja naye omukyala okufumbira omusajja omukufa eryo zambi wala tunkihu lmushirikati hatta yumin abanga abasajja temuwasanga abakazi abatali basiraamu okutuusa amaze kukkiriza n'agamba n'abakyala nti wala tunkihu lmushirikiina namwe abakyala temufumbirwanga abasajja abakufaaru hatta yuminu okutuusa amaze kukkiriza ekyo Allah yakikutulawo bweba ogamba nti bakwendako oba si ekyo omusajja omusiraamu akuwasiza akugobye wabaawo omulala akwagala akutwale n'oyo bw'akufugako ebbanga n'akukoowa wabaawo omulala akwagala akutwale kitegeregana tetijjaga nti ojja kukoma ku babiri aa omukyala akutuka mu bufumbo ng'akutuse mu heedu bw'akutuka ku heedu kitegeeza mukazi agizeekyo akuze baba myaka ataano nkaaga bwe giba tegyamusanga wa musajja we aba akuze n'ekyogamba nti ewagundi wafumbayo emyaka ebiri n'ofumbira owagundi tovuna ebbanga lyomala nga gy'ofumbiddwa ofumbiddwayo mu mateeka
omusajja mwenzi mweyambulule
omusajja mwenzi mweyambulule kiri gyoli kubanga oyinza okuba tiwamala byeggero webadde okimanyi nti mwenzi naye ngaobaddeyo bw'olaba tekyasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo eri balo olw'obwenzi buno bwagize eki bwayingiridde omweyambulula tofuna musango naye omuddiza amahale ge yakuwa ekirungi ekiri wano mu Uganda amahale abakazi tubawasa mitwalo etaano nyingi mitwalo abiri n'owasa omuwala n'omutwala tokiraba ezibeera ku luwuzi lwe buli ssaawa nemugende waamiiri n'azikuwa ekikulu ekitunulwamu nti omukyalo omweyambulula tebibeera mu nju yammwe oba nga abakyala ab'olwalero ebakola sente ze nazimuweereza ku ssimu aa ayina kujja mu maaso ga mukulembeze mukulembeze n'ayita omusajja okweyambulula kubaawo mu maaso ga mukulembeze suga kitaawo taata w'omuwala tayina buyinza ku kweyambulula kwa muwala we ne bw'aba ayina sente takkirizibwa mmuwa tikankuwe sente osasule aa mukyala anonye sente azisasule tutegeregana naye totwala bintu ekyo nakyo kankikooneko ti abakazi mujja kutuuka wa Allah abasajja bavunaana okubba mukazi yenna okusibayo okuva ebintu by'omusajja bijja awaka ababbye avunaanwa kubba kubanga siribye nani wali mudduuka nga naye ali mudduuka musuubula mwabikola mu kapito wateeka mummeka obusiraamu tebumukkiriza kutwala bintu bya musajja tutegeregana bwabitwala aba akoze ezambi alinde bajja kuyimirira n'omusajja mu maaso ga Allah abisasule oyagala toyagala Allah ye yatugamba tubaweeko kye tulabye so si kwetikka wabula essanyu ly'omufunyemu emyaka gino 8-10 muweeyo tegeregana so si kusiba bintu bya musajja n'engoye ze n'ozisiba oba okoze ezambi n'entebe ze n'ozisiba n'ekibi n'obitwala ani yabikuwadde ekinene nnyo ne bwe biba nga by'osibye baabikusibirira kuva wammwe toyina kikyo kyebasi yi bwe busiraamu kyolw'ensonga kisinga tewafumbirwa ani yali abikuwa ani yali abikuwa ani yali abimuwa omuwala yabeera awaka emyaka ani yabimuwayo wamala kujja kugenda mwogereza buli omu n'anoonya kyanaawa omuwala ono kitegeregana ekiraga nti oba baba babiwadde musajja ye aya ya Qur'an mujja kunyiigira kale ye aya ya Qur'an eri mu surati Nur Allah yagamba nti wa atuhu min mali llahi alladhi ataakum ti omusajja wajjanga okuwasa muwalawo kwata ku ssente z'olina ow'omusajja tiyagamba nti w'omukyala wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum abanga abazadde abazaala omuwala mukwate ku ssente Allah ze yabawa muwe omusajja z'okuwasa muwala wammwe wala tukurihu fatayatikum ala albighai temulekawo bawalaba mbune bayingira mu bwamalaaya in aradina tahassuna babeera nga basazeewo bafumbirwe beekuume tabitaguuna arada alhayaati adduniya nga mmwe munoonya ebyokufuna ebyensi eyi aya etuziyiriza ddala okusala muwala ekintu kyonna okikola okoze ezambi bw'aba omusajja asiimye n'akuleetera fabiha wa nima kyayagadde kyagiraki naye reka mugamba nti leeta ekkanzu 10 bataata be bali 10 bakoddemi be bali 20 basenga bali 5 la obusira mbugamba gwe taata w'omuwala okuwa omulenzi naye omulenzi bamugamba bugambi nti Allah omubaka Muhammad salama yagamba nti idha man sanaa ilaika ma'rufa fakafiuhu muntu wakukoleranga akalungi muweeyo akantu naawe okukulabirira omukyalo n'ogenda nebakwanguyiza nebamukuwa kyova okwatayo 20 n'owaayo kitaawe kyakyeyagalire naye omuzadde ow'omuwala okuwa omusajja teeka nkaddemwako omusajja okuwa taata w'omuwala ebintu kyakyeyagalire bwayagala yamuwa batayagala tegiraki naye abantu b'omuwala okuwa omulenzi teeka wangi tebabawa lwa butamanya busiraamu nakulya haramu waabwe kubanga mbaka atugaana okulya mu bwereere bw'omuwala agati emaali ya bintu bisatu teriibwa temulyanga emaali ejiddwa mu bwereere bw'omuwala kati omusalira ssente agula ki temulyanga emaali etundiddwa mu kkapa temulyanga emaali etundiddwa mu mbwa kati omusajja ono omusalira ssente zaaki yaki songa gwote kumuwa batata omuwala bakola amaka kwa muwala agenzo kujewuo mulenza agenzo kujewuo nga inabu wategese ni kitawe katikwe baagala muongerezeko muwala asobola okukolesha okutebenkera era mu busiraamu bw'ofumbizanga muwalawo ofunye amaka ag'okumeka ag'okubiri oyitayo mulidde mmere tetulidde tobuuza ogamba omwana tiite enkota yettooke gitwale kiriza enyamuteeka okiriza enyama bbiri obatwalire tutwalire balya tobuuza tojjayo mujje kisajja kyavuma bonyabonya omwana afa nyigiriza abeerewaawo allah gamba kukwata munsawo omuwala oyo abeerewo alina okuvaawo kakataata omusajja teyangulira lugoye kyagenda dubula okwata abiri kale genda gula jilibaabu okiraba buvunanyizibwa gwokunyweza waka tutegeregana barakaa
tumwebaziza
tukomya
tumwebaziza shekhe ebibuuzo byayanukudde barakallahu fik ndowooza ebibuuzo byamwe ebimu bifiseewo bijja kwanukulwa olunaku olulala inshaallah mbiwadde imaamu wano emabega inshaallah tusaba allah tabaraka wa taala musomo gwaffe atugase nagwo atusasulemu empeera era atusinkanye atusinkanye mu jjana nga afirdausi nkakasa misomo mugende mugikolereko abooluganda ebibuuzo mubibuuziza byabyanukudde ate muleme okuddayo ate mubikyamu babyanukudde mubiwulidde mugende kulongoosa bulongoosa.